shirkan uu soo shir gudoomiyay ay ku simaa madaxweynaha ina gudoomiyo ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Noor Maxamed Macalin iyo waliba weheliyayna wasiirra la taliyaal saraakiil hay'ado abniga waliba loon ku hadalay abniga iyo sidii lan hormaray lahay arimo binaadnimada xiriirka yoona kulanka qayb ku hayeen wufdi uu soo hoggaaminayay ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay aan qaabilsan arimo binaadnimada iyo xiriirka Soomaaliya kulanka uu sagaaday saacada iyo wufdiga ku dareeray qaramada midoobay iyo madaxda Koonfur Galbeed waliba aan ku wada hadalayna arimo abniga guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed taageero ka ciidamada qaybasho shal duwan iyo walku qabdowka arimo binaadnimada markii hadhamaaday kulanka waliba ujeedka lagu lahaa iyo waliyaabo loon ku hadlay ku warbiyay wasiirka wasaaradda abniga Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Xasan Abduqaadir
bismillaahir rahmaanir rahiim waliga xirnin ku qabsomay xafiiska golaha wasiirada magaalada Baydhabo dawladda Koonfur Galbeed shirkaaso shir gudoomiyaha ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiy ku hoggaanka koowaad golaha baarlamaanka dawladda Koonfur Galbeed waan ku qayb galeen runtii wasiiro iyo tim ku socda UN-ka walina lan ku wada hadalay arrimo ammaanka guud deegaanadan dawladda Koonfur Galbeed iyo howlgalada ku socda guud ahaan dalka saasoo kale wali la ku wada hadalay arrimo gargaarka binaadnimo oo deegaanadan Koonfur Galbeed la ku wado UN-kana wali imaan nagaana dawladda Koonfur Galbeed iyo qaabkii oo la shaqeeyay hay'ado amniga si guud dhankasta unoona saasoo kale wali ku mahadnaqnay shaqada faylo iyo ku hayaan dawladda Koonfur Galbeed latiye hadii aad la haytay arimo horumarineed hadii aad la haytay arimo gargaar ee hadii aad la haytay inyo si bood kareen arimo amniga marka eedan ma santin salaam aleekum raxmatullahi barakaatuh
kulanka iyo wali baad daba dareere kulamo horeen dhaxmare Koonfur Galbeed iyo hay'ada qaramada midoobay kaasoo diirada laga saaray horumarinta amaanka iyo arimo binaadnimada